all the man, where's the music? Can't mean the thing that daddy won't go time, mama. Kalimba, can't mean the thing that mulungi won't go time, mama. Wandera bide byali wobyo nantudde mu tutule ekirano jikire nawe tetuvuddeyo jikira nga tutali eri mu kaziko kaffe nga nesoma nyuzibula tugweko peewolola okusobola obumanyi mwanyi nsonde tugula akataka mwetulimeere mbinze nawe mulungu wange nayate ebigambo ani oyo ansaseeko ebigambo ebigambo abantu bakuno netta mu lugambo lwobona obutwa kaddulubale wange onkoze otyate otwala ezimbidde ate gwe okendedde naye kale kangende jengeda dali wanga ntayi mama kalimba kangende jengeda mulungi wanga ntayi mama kambo olugambo mmindi mpya wetulanga hero ejo mima jazobote jitasirika omanyizo bota yasangajo mukinywere wanayi engeri gye bafiirwa saazika kunzika mukubakiseyakiras nga ngamba gotonda wamuteremu oguwezalati nga tulasaluboozi yanyumiza ne musanga emitala bwe yali oba omuluka nazza musango kyawo okutakala ebigambo nibakutuza kayanziko nayonesewo binnyo mwogenda kangende jengeda dali wanga tayi mama kalimba kangende jengeda mulungi wanga tayi mama kambo where's the music what the man what the one oh yeah 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 manya nti wanja watanyagaliza kuwa nawe laba matuko boga wate ojo kundeka mambo wabana bini byali byabiri tubimumu ye mwe songa tukigonjole odofumbe tugowe wange ekirayiro gyetwakola family wasuubiza okutandika nandayira omutakuta kabeja wange mukwano gwange kangende jengeda dali wanga ntayi mama kalimba kangende jengeda mulungi wanga ntayi mama Jamaica me murder, but the man who the one. Jamaica me ways up,
remember when you got it back. www.djericom.com